fedde région o humaninde lojabe gognoloma yambinama tusiga sutun yalla hulitinde bawde e nafaka e jogi lojabe be botte mudun lumo hertanango lojabe wadama figul ballon doddu koyde ko nande mun en landinama dum ko huliti Harouni Traoré hore jondo do fedde région o humaninde dental pelle yimbe lojabe yimbe hebe na mila wide minena lojabe mbafim gulder juude e ko nande mun en tawena na wude amen na ciwobe kadle ngadobe golle sakkebe e ko nande mun en tellaji imbe lojabe e odo wattu cedele nyawuji halamu dun memama e wi ardibe fedde region o lojabe ngoni burbe fuf hoyfude bangal rabondiral nyaw covid-19 keddana CDC kangon secrétaire général ndedo fedde region o moninde lojabe sikasu
yipran
legam sur lojado ngarowo sen yewi ne nyaw covid-19 o rabagul mudun yo bangal tutade e kunande mun en danna su jom yelle ciudi dogotoro waw jati hebde nyaw o batte oro sifa rabondiral denno kamadun mi hulti wide dabreji na hani fere bangal mudun wotore ko nande mun en na tawele ciudi dogotoro di
le futur loan
e bi kola tugu inde andite ndedo fedde lojabe region sikasu ana hani yimbere lojabe ngatene hakkilo e li habbo nyaw covid-19 lojabe jati judo mun en nata e habbo nyaw covid-19 bangal famingol yimbele dulla wide fey fedde dental lojabe sikasu na wundi pawatobe jogube sanne holari mabbe bangal imadra famingol nyalade manide hakkeji robe bangal jali tiatri do nyaw covid-19 beedade e woytago mabbe fewde hejabe lambe lojabe sikasu be dardidun pawatobe buri fuf hejo humaningo imadra bibe lidi pek fabade anya golle lojabe be kadena CDC secrétaire général fedende min bawani golle o bangal lambuji kaktadi madun bangal jande yila amen beedo pawatobe jati walla en bangal kabar lojabe li tateji di fuf yalla min keba kuyam yalla dun yiriwere dumo de na hewte micitena wide fedde region sikasu humaninde lojabe dardi jamarande tabadi sanne seriaji irenturdi di
ngodo yo noddango hejo gomin noddirta programme d'engagement civique.